yataka tufurai. Benzi yataka tucheze. Yataka tufurai. Benzi yataka tucheze.
Tulimaliza tatizo Aqualina.